Yeah. Zilla, Zilla, Z. Rob Kali. MC John Eli. Sunatambua. IRK Buddhist, Lil Rap Kings. Daniel Ekman Studio. Tony Kazi Ninja.
Gangsta rapper, rapper, gangsta, so she wezi katika mpaka. It's over gun, ni kill, mother ni kill. Duri sasi mali swami, sija why she feel. Now by the way, boy.
But it's more payah, payah.
Cheke no nini wazidi kujishuku katicha uwanjiku alama ni za duku duku. Yes, ile fuck nilikubali rap kana waga juu. Fresh in the game brother ma baby sister do. Picha za mkukuta sito kitchen alikuwa lu jangwani flow na lucky round 2. Yes, tuna come through teke teke kwa kiwa kagu. CCD tuna rocka siro Captain Moga na Malibu. Ile post iko na caption ati
RK is boo, RK is bang.
Same way, siu madanga tu my beats making hits. I be playing the same ball adiki Penga I say, sindi wale maninja wanga macho adi kukuche. Isilo rap king said kaku kuna walunje. Rap kali
Bea una makosa, kishindo anambacho ni sawatu sana hizo. Hips na thighs imeku hypnotize. So utaba kifala ndo menice otherwise.
Bado sisi no peya, peya, peya. Hali sisi pika peya.
A little bit of rap inafanya wanakatika. Nikiasu likuwa na wanda, I'm still that humble ninja. Hii mziki na do daily inafanya wananisikiza. Yes, I'm about to bring change so everybody get closer. IRK on the map habari tosha. Rocking all ages, no limits, pure composure. Na flow kama riwe, ileta joto kaduwe. Kila move, kila kitu mi uduwanga VA. Pige sub, I'm so odd, I'm never even. Really call assassin, meant to shoot kama rive. Departing Northern Galaxy, ama kwa mabuda pale kide. Kula mawe, county 78, bula pesa. Pale kwa video, kame you will see you tessa. True, jangwani flow ili tessa. Zingine zikilegeza. In fact, nakimbia wengine wakitembea.
Asante sana kwa kupunguza budget. Nilikuwa na shangata mlewesha aje. Juganji nilibeba ni yangu tu. Na sikuwa nmemualika lichikuwa ratu.
Bado sisi no peya, peya, peya. Hali sisi pika peya, peya, peya. Bado sisi no peya.
Hawa madem ni bawe ya ni. Kila wakiwana wengine ni bawe ya ni. So silete feelings pia mwenye unajua cheki. Ini siolo pia mwenye tambua.